Jamás hasta ngakhathali, ey, ezingakhathali, awungethe ezingakhathali. Sivele ushone phansi, wenza ubuda spend imali. Vele namhlanje asilali ngoba ngibuthe ezingakhathali. Ezingakhathali, awungethe ezingakhathali, ey, ezingakhathali, awungethe ezingakhathali. Sivele ushone phansi, wenza ubuda spend imali. Vele namhlanje asilali ngoba ngibuthe ezingakhathali.
Must be the combat.